murumva ijwi rya Amerika. Nisa 11 n'igice mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi haho muri hose ndabaramukije muri kumwe na Eugenie Mukankusi I Washington DC. Bahaye ikaze mwese kuri radio yanyu uyu munsi ni ku cyumweru. Mu kanya gato turatangiye tubagezaho amakuru y'ingenzi avuga ku isi muri iki gitondo. Nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda kiza kugeza isa 12. Guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Mbere y'ibyo byose ariko ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi uyu munsi.
Mwaramutse abateze amatwi radio ijwi rya Amerika aho muherere hose hozina umunezero nigenge kwashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru duhera mu gihugu cya Somalia. Abategetsi batangaje ko abantu barenga 110 bagizwe hanini n'abagore hamwe n'abana bamaze gupfa mu kiringo cy'imisi ibiri biturutse ku ndwara zo kubura amazi mu mubiri kubera ubugaragwa bumaze imisi. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji wa mbere wa Somalia Hassan Ali Ker mu kiganiro haye bamenyesha makuru. Ali Ker yasavye abanyagihugu hamwe n'amakungu gushiraho uburyo bwo gutabara byihuta ubuzima bw'abantu. Ishiramwe gitabi mukira OYM mpfunyapfunyo risaba amafaranga agera ku miliyoni 24,600,000 z'amadolari kugira rishobore gufasha abanyagihugu ibihumbi bugarijwe n'uruzuba. ONU yari yatangaje mu mezi abiri aheze ko byihutirwa gutabara abantu ikiza cy'uruzuba kitarababangamira. ONU ikavuga ko abanyagihugu barenga miliyoni 6, no kuvuga igice cy'abanyagihugu bo muri Somalia babangamiwe n'icyo kiza. Abanyagihugu bamenyesha ko mu turere twa Bakol mu bumanuko bushira uburengero habashika ku 60 bahitanywe n'indwara zo gucibamwo. Tubibutse ko abatari bake baza barahungiye mu bisagara binini binini mu kiringo cy'amezi abiri aheze. Mu ntango y'iyindwi President Mohamed Abdullahi Farmajo yaratangaje ko igihugu kiri mu bihe bitoroshe, avuga ko kiriko kiragwana n'uruzuba hamwe n'ikiza cy'inzara. Umugwi w'abaserukira inama y'umutekano ya ONU uri mu rugendo mu karere k'ikiyaya cha Lac Chad mu ntumbero yo kwihweza ibibazo byatewe n'umugwi w'iterabwoba Boko Haram ku banyagihugu bo muri ako karere. Uwo mugwi wa ONU watanguye urugendo rwawo ku munsi wa gatanu ku mugwa mukuru wa Cameroon ya Yaounde. Muri Cameroon uwo mugwi wakiriwe n'umushikiranganji wa mbere Philemon Yang, aho yatangaje ko igihugu ciwe cyakiriye abanyenijeriya bashika ku 85,000 hamwe n'abanyagihugu bahunze intureka ziri muri Republic Centrafricaine. Abanyakameruni bashika ku 200,000 nabo nyene barahunze intambara ya Boko Haram mu gihe uwo mugwi watera winjira mu turere atabantu batubamwo ku mupaka wa Kameruni na Nigeria. Yang yasavye ko amakungu yoshikira Kameruni mu bijanye n'imigambi hamwe n'amafaranga kugira haboneka iterambere muri ako karere. Uwo mugwi wabandanije urugendo rwawo muri Chad, aho abanyagihugu barenga imiliyoni 4 bugarijwe n'inzara. Kuri uyu wa gatandatu uwo mugwi w'abaserukira ONU wabonanye n'abarongozi mu bajejwe umutekano bahurikiyemwo abasirikare baturuka muri Nigeria, Kameruni, Chad, Nigeri na Benin bari mu gikorwa cyo kugwanya Boko Haram bakazova ngaho baja muri Nigeri na Nigeria. Umuhinga mwishyirahamwe mpuzamakungo ni Iponosa Ero yateye akamo ko guhagarika ubwicanyi bukoregwa abanyamwero bahigwa ko ibihimba bimwe bimwe by'imibiri yabo. Ni mucegeranye umuhinga Ero yashikirije umugwi ujejwe agateye akazi na muntu I Geneve mu Swisse kubijanye n'ubwicanyi bwakorewe abanyamwero muri Afrika. Abanyamwero barenga 600 barishwe, abandi bakoregwa mabi atandukanye mu bihugu bishika kuri 27 mu kiringo cy'imyaka 6 iheze. Uwa nyuma aheruka kwicwa akaba yishwe mu minsi ya vuba. Ero avuga ko ababikora bibaza ko abanyamwero bafise ubushobozi burenze bukoreshwa mu kuragura no mu miti ya kama yamara ko iyo migirwa ikogwa mu mpisho. Mucegeranyo umuhinga Iponoswa Ero yashikirije muri ONU yashikirije kandi ivyokogwa kugira ubwo bwicanyi n'ugo rudandaza rw'ibihimba vy'imibiri y'abanyamwero bituzwe. Akavuga ko hoba kubakingira, kubarindira umutekano no guhana ubugizi bwa nabi bufatiye kugucagura imugwi w'abantu. ivyo ngo bigakogwa kandi hariko harigwa igituma ubwo bwicanyi bukogwa muri Siria abasirikare ba leta batanye mu mitwe n'umuhari wa leta ya Kiislamu kuri uyu wa gatandatu izo ntambara zabere mu buraruko bwa Siria hafi y'umupaka wa Siria na Turukiya bivuga ko abasirikare ba leta ya Siria bigaruriye bisagara bicika kuri 15 bakaba basubije inyuma abo bagwanyi aho bariko batera bigizwayo n'abagwanyi ba Siria basanzwe bafashwa na Turukiya Abaharanira gato y'akazi na muntu muri Siria bemeza ko ibitero bya leta ya Siria ku bagwanyi ba leta ya Kiislamu byatanguye inyuma yaho abo bagwanyi batereye igisagara cha Al-Bab bigizaye abasirikare ba leta ku mu karere k'ibirometero 15 umukuru w'umugujejwe gato y'akazi na muntu muri Siria avuga ko abanyagihugu bagizwa hanini n'abagore hamwe n'abana baharugwa mu 30,000 batayiza bagahunga izo ntambara abenshi mu bahunze bakaba bahungiye mu gisagara cha Manjib kiri mu buraruko bushira ubuseruko ahari hasanzwe harahungiye abandi banyagihugu baharugwa mu 40,000 mu bahunze mu ndwi heze umuhuza bikogwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu muri Iraq Liz Grande yagabishije ku ntambara iri hagati y'abagwanyi ba leta ya Kiislamu n'abasirikare ba leta basanzwe ariko bafashwa na Amerika hashobora kuba hariko hakoreshwa ibigwanisho by'ubumara asaba ko hakorwa amatohoza akavuga ko ari hamwe byo ari uko bimeze cyo bari cyaga gikomeye cyagataye akazi na muntu n'icyaha cyo mu ngwano umuryango wa Croix Rouge uremeza ko hari abantu indwi bari mu bitaro biri hafi y'igisagara cya Mosul bashobora kuba baratewe ibyuka by'ubumara ivyo byatangajwe n'umuyobozi wa Croix Rouge mu karere k'ibihugu by'Abarabu Robert Mardini
Mshimi mgenzi watu hutujeja makuru afuga kwisi. Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Aturi ku cyumweru ese ninde muri mwe mudukurikiye hirya no hino mutuye mwibukaga ko wasigaye iminsi itatu gusa ubundi tukizihiza umunsi mpuzamahanga w'abari n'abategarugori Nicole wabyibukaga
Crispin nabyibukaga cyane kandi murambizirikana erega n'umunsi wacu
mu w'igihumbi 1977 nibwo uyu munsi nyirizina ubemejwe ku mugaragaro bisakazwa isi yose hagamijwe kurengera uburenganzira bw'umwana n'umutegarugori abyumwihariko ku iterambere ryabo uyu munsi rero turaganira ku bushobozi bw'umwana n'umutegarugori dushingiye ku bikorwa bakora ku giti cyabo
abari n'abategarugori kera na kare bahejwe muri byinshi iterambere ryabo ryashingiraga ku bagabo babo cyangwa kuri basaza babo bitewe n'imyumvire ya rubanda naho tugarutse iwacu mu Rwanda rwo hambere murabizi ko bitari byoroshye na gato ku umukobwa yagana ishuri ariko ubu intambwe yatewe yagaragarira buri wese
bityo rero mu kiganiro cya none turaza kumva inkuru z'abari n'abategarugori bagize icyo bakora cyakabereye abandi urugero gusa nimutwemerere dukurikira ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twagarutseho bushize turagaruka mu kanya gato cyane
Ikiganiro ejo mugikurikira buri ku cyumweru isaa 11:35 mu rukerera saa 2:05 za mu gitondo ndetse na saa 11:05 z'umugoroba Reka ninjire muri uyu mwanya w'ibitekerezo by'abatwandikiye mbasuhuza kandi mbahikaze muri uyu mwanya twahariye abakunzi bacu. Mu kiganiro giheruka twaganiraga kuri Miss Rwanda irushanwa ryo gutora Nyampinga umukobwa uhagarariye abandi mu Rwanda. Turebera hamwe niba kwitabirira irushanwa byagira uruhare mu guhindura imitekerereze y'uwatowe cyangwa y'utatowe. Reka duhere ku butumwa bwa Karegeya January watwandikiye anyuze kuri Facebook ati Miss Rwanda ni umukobwa ugomba gutekereza ko ahanzwe amaso n'abantu bose imitekerereze ye imikorere n'imyifatire ye agomba kubirinda byose ntagomba kugaragaza cyane amarangamutima ye yiyumvemo icyizere ko ari umuntu ukuze bidatewe n'imyaka ahubwo katezweho byinshi bisaba gukura n'ubunyangamugayo Haba guhirwa Dieudonné irwesero mu karere ka Nyanza ati nta kabuza bishobora kugira ingaruka mu mitekerereze yabo kuko iyo umwana amaze kubicyamamare yarangiza natorwe biramugora gusubira mu buzima yahozemo Uwiringimana Jean-Claude Irongi ati gutorwa kuba Nyampinga bivuze kuba umuvugizi w'abakobwa bose n'igihugu muri rusange naho utaratowe we agira ipfunwe kuri Nyiramubande Jean Claude akomeza agira ati gatsimba nyina soronga bakwiye kureka makimbirane kuko nakiza cyayo gusa bajye bagerageza batanga umusaruro ufatika tubiyumvemo. Umukunzi wacu Etienne we aragira ati muraho byanze bikunze iyo ugiye mu marushanwa nkariya bihindura imitekerereze ndetse n'imyumvire yawe. Rika ubu butumwa tubusoreze ku bw'umukunzi wacu Jean Claude Niyo Muhoza uri Rusizi ati mbona gutorwa kwa Banyaminga hari icyo bifasha cyane abakobwa naho kudatorwa bishobora gutera amashyari ku batatowe. Rika dushimire cyane mwese mwadusangije ibitekerezo kuri ingingo tubaho umwanya mukomeze mukurikira ikiganiro ejo.
Komeje gukurikira ikiganiro ejo ushobora no kudusangiza ibitekerezo byawe unyuze kuri email yacu ariyo feedbackejo@gmail.com ndetse kandi ushobora no kutwandikira unyuze ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Twitter ndetse na Facebook hose urahadusanga ugiye ashakira gukandikamo ijambo Ejo Youth Echo mu magambo afatanye.
Abahungu bakunda abakobwa, abakobwa bakunda abahungu.
Dukomeje kubifuriza kugubwa neza aho muherereye hose. Tubibutse ko ejo bundi ari umunsi mpuzamahanga w'abari n'abategarugori, bityo mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku bushobozi bw'umwari n'umutegarugori turebera hamwe ubushobozi bwabo dushingiye ku bikorwa bakora ku giti cyabo.
Insanganyamatsiko y'umwaka iragira iti Be Bold for Change. Mbese hatanira, uhanganire kandi urwanire ko habaho impinduka.
Ese mwe mudukurikiye mubona ute iterambere ry'umwari n'umutegarugori muri iki gihe? Nimudusangize ibitekerezo byanyu muduhingero zifatika z'ibyo mubona abari n'abategarugori bagezeho aho mutuye. Gusa turaba twumva ubutumwa bw'umwe mubari n'abategarugori Titere Brune ageza ku rubyiruko.
Aujourd'hui, j'ai un titre nommé la génération positivement active. Et alors, dans la génération positivement active, pourquoi il y a toujours cette culture de silence dans la génération? C'est parce que les jeunes ont toujours peur d'être rejetés. Ils ont toujours peur d'exprimer leurs opinions. Et cette tolérance, comment l'appliquer dans nos actions positives? Bien sûr, par bien agir à toute situation.
Et les dialogues constructifs, comment sentez-les portantes dans nos actions?
Bien sûr qu'ils sont importants, parce que ça nous aide à changer les idées, à donner notre exprimation et à bien changer ce que nous pensons entre nous-mêmes les jeunes.
J'ai deux points, moi et mes collègues que nous avons pu discuter. La première, notre plus grand effort est habiter dans la cité de la Nouvelle. Et deuxième, c'est le fait que nous avons
plus grand effort et habilité dans la société. Nous les jeunes, c'est notre plus grande fortune. Nelson Mandela a bien dit que il pourrait bien être un petit arbre auprès de la rivière au lieu d'être un grand arbre au milieu des montagnes. Parce que dans les saisons sèches, ce petit arbre va être arrosé et restera toujours fraîche. Mais ce grand arbre va sécher et à jamais plus vivre. Muravuga Nana Brune itetere fite imyaka 17. Okay, icyo nashatse kuvuga nuko kwebwe urubyiruko tugereranywa nako gati gatoya kari ruhande rw'amazi kazahora kari fresh kwako kazahora kuhirwa. Icyambere cyo ni ugukundana. Hari iminyururu myinshi urwo rukundo ruca, kuko nituba dufite urukundo tuzagera kuri ya tolerance, ya myumvire ndetse n'ibitekerezo byacu bibi bizahinduka. Kandi nituba dufite urukundo twebwe turi imbaraga, tuzashobora kandi tuzashobozwa kandi tuzakora ikintu gikomeye.
Crispe ku myaka 17 gusa y'amavuko, uyu mwana w'umukobwa akaba afite ibitekerezo bingana gutya.
Uru ni urugero rwiza rugaragaza ko burya abana bategarugori bashoboye, cyane cyane ko uyu ngakiri umwana. Reka tumushimire cyane tunibutsa abadukurikiye ko turi kuganira ku bushobozi bw'umwari n'umutegarugori dushingiye ku bikorwa bakora ku giti cyabo. Nicole, reka tugane muri ruhago.
Nta gihe kinini kiratambuka mu Rwanda abari n'abategarugori batangiye gucunga ruhago, dore ko hambere iyo umukobwa abikoraga byafatwaga nko guca inkamabere.
Sifu wa Nyirigira ni umukobwa wagaragaje ubushobozi bwo gukina umupira w'amaguru, gusa ababyeyi be ntibahise babyumva, ariko maginga ya gukina ruhago nijye mubeshejeho, nyamara ni umukobwa.
Natangiye nkiri mutoya, nabonaga abasaza banjye bagiye gukina kenshi nkabakurikira tukajyana, rimwe na rimwe bakanyirukana, ariko buri gihe tukajyana.
Uyu mukobwa afite imyaka 17 y'amavuko, gusa byaragoranye kugira ngo ababyeyi be bamwemerere gukina ruhago. Kugeza ubwo byahagurukije umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu ndetse na AS Kigali, byabaye n'abategarugori. Grace nyina w'umuntu arabyibuka.
byari ibintu bikomeye cyane kuko nagerageje kubaganiriza mbereka ko ikipe bariho iri shuri mbereka ko ndetse n'utundi tubazo twatundi dukeneye gukemurwa n'ababyeyi ikipe izatumurihira kubera gukina umupira mbereka ko tutigisha umupira gusa na nyuma y'umupira twicara tukaganira ku buzima tukaganira ku byerekeranye n'imibereho y'abakobwa uko bagomba kwitwara ndetse no kugira ngo bubake ubuzima bwabo mu gihe kizaza
sifu ukomoka ku babyeyi bombi babarukore basengera mu itorero rya ADPR kuri bo ngo ntibyari byoroshye kumva ukuntu umwana w'umukobwa yakina umupira yambaye ikabutura mu kibuga nk'umwambaro umenyerewe ku bakinnyi ba ruhago
nabanje kugira impungenge nk'umubyeyi kuko ntiwafata umwana ngo ubone aragiye uterere iyo ngiyo bitewe n'umuco ribaza uti umwana ashobora kuba agiye mu bintu bitari byiza ariko nyuma twaje kubona bidateye impungenge twemera guha uburenganzira umwana turavuga duti nakomeze impano
nyina w'umuntu Grace wafashije Sifu wanyirigira gusobanura ababyeyi be ko impano y'umukobwa wabo mu gukina umupira w'amaguru yamugirira akamaro mu buzima ubu nibwo butumwa ageza ku bandi babyeyi
Niba umwana afite impano ye agomba kuyikoresha kuko impano y'umuntu ubundi y'umuntu abashije kuyivumbura n'imufasha mu buzima bwe nababwira rero ababyeyi ngo barekure abana babashe guteza imbere impano zabo
Nicole, birumvikana ko n'ugucunga ruhago abari n'abategarugori bagacunga.
Erega burya nta muntu utagira impano Crispin kandi burya impano ishingira ku bushobozi bwo gukora ikintu neza.
Yes, reka noneho dukomoze ku gusoma ibitabo. Adore ko mu rubyiruko akenshi hagiye havugwa kutagira umuco wo gusoma ibitabo, gusa bigaragara ko abanditsi b'ibitabo mu rubyiruko ari hafi ya ntabo Nicole.
Iyo havuzwe iyandikwa ry'ibitabo mu Rwanda, abenshi bahita batekereza ku byanditswe na Alexis Kagame cyangwa undi mwanditsi. Gusa ugiye kureba umubare w'igitsina gabo waganza umubare w'abari n'abategarugori. Gusa Crispe, twasanze burya abari n'abategarugori nabo bafite ubushobozi bwo kwandika ibitabo.
Apese Kwizera ni umwana w'umukobwa washoboye kwandika igitabo. Reka adusangize byinshi.
Igitabo nanditse cyitwa Orandon Child mu rurimi rw'Icyongereza. Buriya ibintu tugenda dusoma kikira abana nibyo bidufata mu mutwe. So aho ngaho niho nabitekereje ndavuga ngiye gusoma byari ibintu byamfashaga nkiri umwana. Ngiye gutangira n'abana batoya kugira ngo bagende bagira uwo muco wo gusoma bakiri batoya cyangwa se batangirire ha.
Kwizera akomeza agira ati Abanyarwanda n'umuryango wanjye bakiriye neza ibyo nanditse. Ibi bikaba ari ibimutera imbaraga zo kurushaho kuguma mu bwanditsi.
Mbona yuko uyu nguyu uri umwuga nyine wanyakiriye neza, umwuga udasanzwe ariko wanyakiriye neza n'Abanyarwanda babyakiriye neza kandi bampaye imbaraga nyinshi n'umurava wo gukomeza gukora nyine kwandika nkageza aho abana b'Abanyarwanda ibintu bitandukanye.
Arakomeza agira ati urubyiruko niba rufite icyo rwabwira abanyarwanda binyuze mu kwandika nibumve ko hari undi bireba kuko nta bumenyi buhambaye bisaba
byose birashoboka nta kwitinya nta na kimwe nyine byose navuga ngo ni mu mutwe nta kwitinya ugomba gukora ikintu cyo ari cyo cyose wumva wagenewe nta bintu byinshi biri mu kwandika usibye ni umutima wawe nibyo utekereza no kugishyira hasi ku rupapuro wumve abantu batandukanye wenda bakuze bakugira inama
Reka tubibutse ko ejo bundi ari umunsi mpuzamahanga w'abari n'abategarugori bityo mu kiganiro ejo turi kuganira ku bushobozi bw'umwana n'umutegarugori dushingiye ku bikorwa bakora ku giti cyabo
twahereye kare tugaruka ku bakobwa gusa turebera hamwe ubushobozi bafite mu bikorwa bagiye bakora ubu noneho tugiye kumva inkuru y'umubyeyi ariko noneho munyemerere simvugeho byinshi ahubwo muyikurikire sinzo kubigenza
mbere nari umugaturika cyane nakomeye cyane ariko namaze imyaka 15 ntari ninjira mu nzu y'Imana iyo ariyo yose
uyu ni Nyiraneza Godance umubyeyi w'abana batanu aha arakomereza ku mpamvu yatumye amara imyaka isaga 15 atajya mu rusengero
iwacu duturanye na kiliziya iriya ya Muhororo niho twakundaga guhungira intambara yabaga yabaye bwa nyuma rero twaje guhungirayo ariko nababajwe n'ukuntu abahasigaye bose nta n'umwe warokokeye niyo mpamvu namaze imyaka ingana gutyo ntari nasubira mu kiliziya numvaga ntazasubirayo
Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yasigiye bikomeye Nyiraneza dore ko icyo gihe uyu mubyeyi yari afite imyaka 18 gusa byinshi mu byabonye dore ingaruka byamugizeho
njyewe nagize ihungabana ryihariye ryari rinkomereye cyane kuburyo nicaraga nkumva ntazigera nishima nakwicara nkumva nta muntu tutasangira nkumva tutahana umukono miryango yaranshizeho na amateka nari naranyuzemo yari yarampinduye
ihungabana ni ibikomere byo ku mutima umuntu agira bitewe n'ibihe bikomeye yanyuzemo maze bikarenga ubushobozi bwa kamere muntu ubwo guhangana n'ibibazo by'ubuzima bwa buri munsi maze agatangira kugaragaza ibimenyetso birimo ubwoba kwikanga ubusa uburakari bukabije umubabaro uremereye kwihara kwigunga n'ibindi mu gihe Godanse yabanaga n'ihungabana ngo kuko yarabayeho
nari umuntu ufata icyemezo cyanjye bwite ntawe ngishije inama naba nshaka gufata urugendo nkarukora ntawe mbwiyeho ngiye nagiye mbibamo nyine bigoranye kuko numvaga ntacyo nshaka gukora numvaga ibitekerezo byanjye bidakura ngo bigire icyo binyerekezaho cyanteze imbere
Nirimanzi Aphrodis ni umutware wa Godanse babanye nyuma y'intambara nabo baratuganirira ku mibereho y'umufasha we muri icyo gihe
yari umuntu warusigaye wenyine akajya yigunga nkabona ko ari ngombwa ko yabuze umuryango we abura ababyeyi akaba mbega yari umuntu ntabwo nabonaga ari umusazi ariko nabonaga yitonda nta kintu yabasha gukora yitonze ariko nkamutwara gahoro nkamwihorera
uyu muryango wa Godanse na Aphrodis utuye mu karere ka Ngororero mu kagari ka Rususa imfura muri uyu muryango ifite imyaka 22 kubana n'ihungabana kwa Godanse byagiye bikendera gahoro gahoro
abantu babarokore bakwera ikintu bambonaga bakunda kunyuraho nasinze ha ku muhanda bati rwose kanaka buri aratubabaza bakajya baza kunsura bakanganiriza nari nzi ko n'Imana itanze ntabwo nari nzi amaherezo
Nyuma y'imyaka 17 Godanse abana n'ihungabana ajya gukira byatangiye akunda indirimbo z'abarokore ndetse n'inyigisho zabo atangira ajya mu biterane ku misozi bityo atangira gutinyuka no kwinjira mu rusengero
hashize indi mwaka nanone ubwo mwaka wa 16 ku mwaka wa 17 niho numvishe nshaka kujya gusenga noneho nivana mu rugo nta muntu uje kumbwiriza ngo tugende ndagenda ninjira mu rusengero nicara noneho ndatuza ntega amatwi numva binguye neza kuko ni cyumwe nsubirayo nkomeza gutyo kugezana n'uyu munsi
Godanse amaze gukira ihungabana yatangiye gufatanya n'umutware we guteza imbere urugo rwabo Aphrodis arakomeza
ngo nguwo ajya mu isoko rimwe nanjye naba nagiye kurangura nkasanga yacuruje nk'amafaranga nta kintu yakoresheje yabitse tugacuruza tukunguka tukongera tukajya kurangura tugakuramo amafaranga make tukoherera abana Benerivale nkamuguramo igitenge nkagura ishati nkagura ibikoresho by'amashuri rwose ubu ngubu nta kibazo
Mukunga muri umutware we Godanse aragaruka kubyo bamaze kugeraho bafatanyije
ntabwo ari kwirata ariko mbona ndahantu hashimishije ntabwo ndi umukire ariko ntabwo ndi numukene nta muntu wankira mu kiciro cy'abatishoboye kuko ndishoboye ntanga mitiwere y'abana batandatu mfatanyije n'umutware ducana umuriro w'amashanyarazi byo twabigezeho dufatanyije n'umutware
Ubushize duheruka Soronga na Papiasi berekeje ku ruzi rwa Munyaga bajyanwe no kuroba amafi gusa bari bagitekereza icyo bakora baramutse bahuye na gatsimbanye ese ibyahereye iyi ni ikinamico nyiramubande mugiye gukurikira mu gice cya kabiri mu kiganiro ejo
baba
karabi
unanishitura kweri
ye akubada yanjye sheri
ndakumva
burigize ni igiswahili
Yego sheri ndakigerageza.
Yewe.
Ariga kubera kubana n'abantu b'ingeri zose. Umuntu agenda yigira kubana.
Yo, sha ni byiza. Sheri.
Ndakumva.
Njimba numva binshimishije pe. Uzi kuba uri kumwe nabandi. Ukajya kumva nyine bashizemo nk'izindi ndimi. Kumva nyine uwo muri kumwe nawe nyine arazivuze. Usukuntu bitera ishema ntushobora kubyumva.
Arega mukunzi. Nuko ntagize amahirwe yo gukomeza.
Nibyo.
Ariko burya ni igifaransa rwose ndavuga.
Nakiragerageje. Ye
kandi ni cyongereza nacyo ndakize.
Sha nuko uri pe ahubwo sheri. Ndakwingiza zangishe nange tujye tukivuga.
Niko se sheri.
Karame.
Nge wa kenshi yo turi kuganira. Ibitekerezo byanjye byose bihita biganisha ku bukwe bwacu. Habona nge nawe mu kidari. Abantu baje kudushyigikira. Turi guhana kiyazi. Iyo abantu bari kuduha amashyi.
Sheri, nubwo babinsekeje nanje pe mbitekerezaho ariko iyo nibutse ko nta data na mama ngira kandi na marume atumva neza urukundo rwacu sheri bintera kumva nigunze sheri nukuri binera gahinda
umura sheri nzakubera papa na mama
nibyo
aho bataza babari nzakubera kandi nzaguhanagura marira yose warize kumaso
yo
maze uturize mu gituza cyanjye kandi nzi neza ko Imana izabiho umugisha
yego rata sheri nkunda uzukuntu ndemo mutima nibyo bituma ndushaho kugukunda sheri nzagukunda ngukunde sheri gukunda iteka ryose
ugamina Sheri ndabona haje umukiriya reka mbanze duciririkanwe ndaje twongere twiganirire
Ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika
Mwadufasha kugabanya radio tukaganira Murakoze mbere na mbere nagiraga ngo mpikaze abantu baje muri club Harimo abasanzwe baza ndetse ndabonamo nabashya ikaze kuri mwese Umwanya rero nagiraga ngo nsabe imbegeti mu ijwi rye nubwo nta gitari hari atunyurize indirimbo yo kubakira turakomeza ibikorwa bya club mu kanya
amahoro 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 ni meza bavandimwe tuyakunde tuyishimire Ukwimana idahwema kubitwibutsa
Murakoze rakoze cyane Nongeye kubashimira ngira ngo no ku bantu bashya tubasobanure bimwe mu bikorwa dukorano muri club Fatanyije na bagenzi banjye ari bombegeti gakuru ndetse n'undutabashe kuboneka hano kubwa impamvu zitamuturutseho ariwe minyone nitwe twashinze club y'amahoro hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro kwirinda amakimbirane yariyo yose kurwanya ihoterwa ryaryo ryose no kwirinda ibiyobyabwenge akaba ariyo mpamvu rero tubararitse n'abandi bose mufite impano zitandukanye kandi zatanga umusaruro
karibu rwose
ariko mfite icyo navuga
yego washize agatokeje uruvuga
Murakoze mwavuze iby'impano numva hari ahantu nibonye nifuzaga ko iyo mpano nayihuza no kuba minyona atabonetse hano bityo tukareba ko byadufasha
Komeza
nk'ubu nkanje nifuza ko nakora muri departement y'itangazamakuru bityo amakuru yose nimbishe mu kigo no hanze yacyo nka yazana kadufasha gukora ubucukumbuzi bwimbitse ku bibazo bihari
Hey
rasa kungira
Mwumfite amakuru nubwo mwatubwiye ngo minyone ntiyaje ahubwo ntaheruka kuza kwiga Nge rero hari ahantu namubonye kandi ni ku kigabo kizwiho guheheta abana bakiri bato nkaba numva ayo makuru twayakorera ubugororangingo ryahohoterwa mwatubwiye naryo twarirwanya duhereye kuri uyu mugabo kiduhe
Urakoze rwose uri umwana mwiza kandi icyo gitekerezo uzanye ni cyiza twagishingiraho mu gushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje
Aho ha sinababwiye iritavuze umwe ngaho nimureke twese duhaguruke dufatanye n'uguri turebe ko twakemura ikibazo cya mugenzi wacu
n'ibyo rwose
noneho wowe ushaka kujya muri yo department turashaka ko ejo uzakora inkuru ukayitambutsa kuri pose ya saa sita kuri mikro kugira ngo abayobozi bose bayumve badufashe gukuraho iminyone
ni byiza rero Nabyumviye rero nkuko president yatangiye yabwira ko buri wese afite impano tukaba tubashishikarije nabandi kuzana tarazana kandi nkaba mboneyeho n'umwanya wo kubashimira kuba mwaje kuko amasaha mbona yadusize kugutaha muzatumira nabandi benshi mugira amahoro rero
Ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika
Mwire baha
Yego mwire papa Sabi Ni karibu
Murakoze. Ese ko numva Sabine adakoma bite?
Haraho yaranyarukiye ariko menya ari butinde yo gato. Na mahoro se?
Yego narinzanwe n'amahoro nyine. Amushakaga ngo aze tujyane mu rugo nyine aramushaka.
Nibyo. Ubanze ibyo ari byo byose hagiye harimo akagendo. Ariko wamutegereza cyangwa se kagendo kaza kumunumaho.
Ko numva zusa nkuzaho yagiye wahambwiye nkajya kumushakayo.
Ntikumva atari ngombwa papa Sabi. Niba yagiye gusura abantu se wamusangayo?
Tewe n'uburemere bw'amagambo mama washaka kumuganiriza kandi meza. Aho najye yo rwose.
Yewe, papa Sabi. Ndumva bitanyorohe pe kukubwira ahantu yagiye. Cyane cyane kategeza ambwira kuri buze hano.
Ariko mbaba.
Karame.
Uzi ko nyokorome yambwiye ko ushire soni nkagira ngo arabeshya.
Gute se kandi.
Ubwo koko ni gute naza hano ndi gushaka umwana wanjye ugashaka kumumisha. Ngiye rwose nshaka kuhambwira cyangwa ngiye kukurega kuri nyokorome. Kurikumisha umwana wanjye.
Ibyo ari byo byose tumva nawe atari umwana. Abaye ari hano akabarimo kukumva kakwihisha. Urumva ikibazo ntaga bari cyanjye. Ikindi kandi kuba yaravuye mu rugo akaza hano nuko bitagendaga neza. Nituze gutongana cyangwa se ngo tubwirane nabi. Wagenda akaza mu rugo da.
Ariko uramisha umwana wanjye wakakobwa?
Ntagaruka.
N'ubundi bambwiye kushira isoni koko.